ninjaphoenix.com.
Mimi naitwa Msafiri Zawose kutoka Tanzania, Afrika ya Mashariki.
My name is Mariana Baraj. I born in Buenos Aires, Argentina.
Ninalipenda milango, ninapoliona ninapagawa.